Nehemiya isahluko 1 verse 1. Amazwi kaNehemiya indodana kaHakaliya kwathi ngenyanga kaKhisilevu ngonyaka wamashumi amabili ngisendlini yenkosi yaseShushani. Verse 2. Kwafika uHanani omunye wabafowethu yena nabantu bakwaJuda ngabuza ngabaJuda ababesele besindile ekuthunjeni nangaseJerusalema. Verse 3. Bathi kimi, insala eseleyo ekuthunjweni lapho ezweni isekuhluphekeni okukhulu nasehlazweni, ugange lwaseJerusalema lubhidliziwe namasango alo abshisiwe ngomlilo. Verse 4. Kwathi lapho ngiza lawo mazwi ngahlala phansi ngakhala izinyembezi ngalila izinsuku ezithile ngazila ukudla ngakhuleka phambi kukaNkulunkulu wezulu. Verse 5. Ngathi ngiyanxusa Jehova uNkulunkulu wezulu, wena uNkulunkulu omkhulu nowesabekayo ogcina isivumelwane nomusa nabakuthandayo nabagcina imiyalo yakho. Verse 6. Ukuba indlebe yakho ilalele namehlo akho avuleke ukuze uzwe umkhuleko wenceku yakho engukhuleka phambi kwakho ngalesi sikhathi imini nobusuku ngenxa abantwana bakwa-Israyeli izinceku zakho, lapho ngivuma izono zabantwana bakwa-Israyeli esone ngazo kuwe, yebo nami nendlu kababa sonile. Verse 7. Senzile kabi kakhulu kuwe, asigcinanga imiyalo nezimiso nezahlulelo wayala ngakho inceku yakho uMose. Verse 8. Ake ulikhumbule izwi wayala ngalo inceku yakho uMose ngokuthi, uma niphambuka mina ngiyakunihlakazela phakathi kwezizwe. Verse 9. Kepha uma nibuyela kimi nigcine imiyalo yami niyenze, noma abaxoshwe benu bebesemajukujukwini ezulu ngiyakubabutha lapho nokho ngibayise endaweni engiyikhethe ukubeka igama lami kuyo. Verse 10. Bayizinceku zakho nabantu bakho obahlengile ngamandla akhe amakhulu nangesandla sakhe esiqinileyo. Verse 11. Ngicela Nkosi ukuba indlebe yakho izwe umkhuleko wenceku yakho nomkhuleko wezinceku zakho ezithokoza ngokwesaba igama lakho. Uhlahlamelise inceku yakho namuhla, uyinike umusa emehlweni alomuntu. Bheka, ngangingumphathisitsha wenkosi.